Old stuff. I'm stepping the rap king.
CKmusicfromus.com.
Ebola sakule kupangila de. I'm abused it, I watch it up. Katule shila bine mazi. Mwala tumwena mwapape na wasi. Nasala pokuwa fake friend. Old stuff. Fake friend. Gani fiona lava fake friend. Old stuff. Fake friend. Ebola sakule kupangila de. I'm abused it, I watch it up. Katule shila bine mazi. Mwala tumwena mwapape na wasi. Nasala pokuwa fake friend. Fake friend. Gani fiona lava fake friend. I'm stepping the rap king. Fake friend. Tule punka na fati wa chitashani. Mufaya fintu pambalati ani shetani. You mean no good semuna shetani. Titi tompa ninga tapali pulani. Kumache uze fiense fileba on me. We won't fear you upon mbango mupongwi. Cho effort in oti fiense fia free. A little contribution in ya laku ya ba lovely. Mule bote wa timpela kolidi. Hapona kucheche bala fwa ya siti. Yose kule kubika muchi yenga. Ni mwemule nga tuambo kula mizwenga. Ibole yose kule kupangila de. Ama biuzi tewa chitapope. Katule shila bine mazi. Mwala tumwena mwapape na wasi. Nasala pokuwa fake friend. Old stuff. Fake friend. Gani fiona lava fake friend. Old stuff. Fake friend. Ibole yose kule kupangila de. Ama biuzi tewa chitapope. Katule shila bine mazi. Mwala tumwena mwapape na wasi. Nasala pokuwa fake friend. Old stuff. Fake friend. Gani fiona lava fake friend. Old stuff. Fake friend. Kose mazi bosheni webo founder. Muma tumba ya venete mwaku rounder. Imole usanishi temu kwata. Tabatala ibini napona kukaunta. Ka ekonomi ya pano la kalaka. Na wino wino tuikala fea chipaka. Very soon walaba chishitata. Tuafuane na kashupa kastata. Wise kunzanga nuna nguni laita. Tabu zonkele potina lano saita. Kule fela tiyo naisa nombalin. Beta washita ponangu feni novalin. Ibole usakule kupangila de. Ama biuzi tawa chitapope. Katule shila bine mazi. Mwala tumwena mwapape na wasi. Nasala pokuwa fake friend. Old stuff. Fake friend. Gani fiona lava fake friend. Old stuff. Fake friend. Ibole usakule kupangila de. Ama biuzi tawa chitapope. Katule shila bine mazi. Mwala tumwena mwapape na wasi. Nasala pokuwa fake friend. Old stuff. Fake friend. Gani fiona lava fake friend. Fake friend.
Exclusive from CKmusicPromos.com.
I'm sippy the rap king. Ila chess swag. Pesky tracks. Mr. Marcello.